Igitabo Abahanuzi n'Abami, igice cya 33. Igitabo cy'amategeko. Ikangura rituje ariko rifite imbaraga ryatangijwe n'ubutumwa bw'abahanuzi bwerekeye uko Babuloni izigarurira Ubuyuda ryakoze byinshi mu gutegurira inzira ivugurura ryabayeho mu mwaka wa 17 w'ingoma ya Yosiya. Iri vugurura ryaje gutuma ibihano Ubuyuda bwari guhabwa biba biharitswe igihe runaka, ryakozwe mu buryo butari bwitezwe na mba, binyuze mu kuvumbura no kwiga umugaba n'umwe w'ibyanditswe byera byari bimaze imyaka myinshi byarakuwaho byabaga mu buryo butazwi kandi bikazimira. Hafi imyaka ijya kugera ku 100 mbere y'icyo gihe, mu gihe cyo kwizihiza Pasika bwa mbere kwakozwe na Hezekiya, hari harashyizweho uburyo bwo gusomera abantu igitabo cy'amategeko mu ruhame buri munsi kandi bigakorwa n'abatambyi bari bashinzwe kwigisha. Kubahiriza amategeko yanditswe na Mose ariko by'umwihariko yatanzwe mu gitabo cy'isezerano aricyo kigize umugabane w'igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, nibyo byari byaratumye ingoma ya Hezekiya igubwa neza. Nyamara Manase yari yarahangaye kwirengagiza ayo mategeko, kandi ku ngoma ye igitabo cy'amategeko cyabaga mu rusengero cyari cyaribagiranye bitewe no kutacyitaho. Uko niko mu myaka myinshi abaturage muri rusange batagejejweho amabwiriza yo muri icyo gitabo. Icyo gitabo cyandikishijwe intoki cyari kimaze imyaka myinshi cyarabuze, cyaje kubonwa mu rusengero na Hirukiya, umutambyi mukuru, igihe urusengero rwasanwaga hakurikijwe umugambi w'umwami Yosiya wo gusigasira iyo nyubako yera. Umutambyi mukuru yahaye uwo muzingo w'agaciro kenshi uwitwa Shafani wari umwanditsi w'umuhanga waje kugisoma, maze yarangiza akagishyira umwami kandi akamubwira n'inkuru yo kuvumburwa kwacyo. Yosiya yakozwe ku mutima cyane ubwo yumvaga ubwa mbere imiburo no kwinginga byari byanditswe muri icyo gitabo cya kera bisomwa. Mbere y'icyo gihe ntiyari yarigeze asobanukirwa mu buryo bwuzuye uko Imana yeruye igashyira urupfu n'ubugingo, umugisha n'umuvumo imbere y'Abisirayeli. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 30, umurongo wa 19. Ndetse n'uburyo inshuro nyinshi bari baringingiwe guhitamo inzira y'ubugingo kugira ngo babe ibitangarirwa mu isi kandi babere n'amahanga yose umugisha. Binyujijwe muri Mose, Isirayeli yari yarabwiwe ngo mukomere mushikame, ntimubatinye, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga, ntizaguhana. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 31, umurongo wa 6. Icyo gitabo cyari cyuzuye amasezerano yerekana ubushake bw'Imana bwo gukiza rwose abari kuyiringira. Nk'uko Imana yari yarakoze ubwo yabakuraga mu bubata bwo mu Egiputa, niko yajyaga gukora mu buryo bukomeye mu kubatuza mu gihugu cy'isezerano no mu kubarutisha amahanga yo ku isi. Ugukomezwa kwatanzwe ari ingororano yo kumvira kwaherekejwe n'ubuhanuzi buvuga ibihano byari kuzabaho kubwo kutumvira, kandi ubwo umwami yumvaga ayo magambo yahumetswe n'Imana, ishusho yari imushyizwe imbere yayibonyemo ibisa n'ibyariho icyo gihe mu bwami bwe. Ku byerekeye iby'ubuhanuzi bwagaragaje birebana no kuva ku Mana, Yosiya yatewe ubwoba no kubona amagambo yumvikana yavugaga ko umunsi w'amakuba uzakurikiraho mu buryo bwihuse, ndetse ko nta ntsinzi yawo yajyaga kubaho. Imvugo yakoreshejwe yarumvikanaga neza, nta kwibeshya ku busobanuro bw'ayo magambo kwajyaga kubaho. Ku iherezo ry'uwo muzingo w'igitabo, mu ncamake yavugaga uko Imana yagiriye Abisirayeli kandi hagasubirwamo ibizaba mu gihe kiri imbere, izo ngingo zagaragajwe neza inshuro ebyiri. Mose yari yaravuze Abisirayeli bose bumva agira ati, tega ugutwi wajuruwe nanjye ndavuga, isi nayo yumva amagambo amva mu kanwa. Kwigisha kwanjye kuragwa nk'imvura, amagambo yanjye aratonda nk'ikime. Nk'uko imvura y'urujojo rugwa ku byatsi bitoto, nk'uko ibitonyanga bigwa ku byatsi, kuko ngiye kogeza izina ry'Uwiteka, mwaturira Imana yacu ko ifite icyubahiro gikomeye. Icyo gitaro umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo nizo gukiranuka. Ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, iratunganye. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 32, umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Ibuka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi bya basekuruza banyu. Baza so arabikumenyesha, baza bakuru bo muri mwe barabikubwira. Ubwisumba byose yahaga amahanga gakondo zayo, igatandukanya amoko y'abantu, yashyizeho ingabano z'amahanga nk'uko umubare w'Abisirayeli uri. Kuko ubwoko bw'Uwiteka ari bwo gakondo ye, abayakoba ari bo mugabane w'umwandu. Ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu iwabo w'inyamaswa zihuma, arabugota, arabukuyakuya, aburinda nk'imboni y'ijisho rye. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 32, umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Maze Yeshuruni arabyibuha atera umugeri, urabyibushye, urahonjotse, urarembekereye, maze areka Imana yamuremye asuzugura igitare cy'agakiza ke. Bamuteye gufuhira imana z'inyamahanga, bamurakarishije ibizira, batambiye abadayimoni batari imana nyakuri, batambiye imana batigeze kumenya, imana nshya z'inzaduka, izo basekuruza banyu batatinyaga. Igitare wavutseho ntukibuka, wibagiwe Imana yakubyaye. Uwiteka yarabibonye bimwangisha urunuka, abahungu be n'abakobwa be bamurakaje. aravuga ati nzabima amaso nzareba iherezo ryabo uko rizamera kuko ari ab'iki gihe kigoranye cyane ari abana batarimo umurava bo banteje gufuhira ikitari imana nyakuri bandakarishije ibigirwamana byabo by'ubusa nanjye nzabateza ishyari ku batari ishyanga ry'ukuri nzabarakarisha gukunda ishyanga ritagira ubwenge nzabarundaho ibyago nzabamariraho imyambi yanjye bazananurwa n'inzara bazamarwa no kugurumana umuriro na mugiga ikaze nzabagabiza amenyo y'inyamaswa n'ubusagwe bw'ibikururuka mu mukungugu ubwo n'ubwoko butabasha kwigira inama butarimo ubwenge na buke iyo baba banyabwenge baba bamenye ibi baba bitaye ku iherezo ryabo umwe yabashije ate kwirukana igihumbi cyabo babiri babashije bate kunesha abantu babo inzovu iyo igitare cyabo kitabagura iyo Uwiteka atabagabiza kuko igitare cya ba bandi kidahanye n'icyacu n'ubwo ababisha bacu ubwabo aribo baca urubanza rw'ibyo ibyo ntibibitswa ahondi ntibishyizwe mu bubiko bw'ubutunzi bwanjye bukingishijwe igishyizweho ikimenyetso guhora no kwitura n'ibyanjye ubwo ibirenge byabo bizadandabirana kuko umunsi w'ibyago byabo uri bugufi kandi bigiye kubazaho bizatebuka gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 15 kugeza kwa 21 wa 23 wa 24 wa 28 kugeza kwa 31 wa 34 n'uwa 35 aya magambo kimwe n'andi nkayo yahishuriye Yosi y'urukundo Imana ikunda ubwoko bwayo ndetse n'uko yanga icyaha runuka ubwo umwami yasomaga ubuhanuzi bwerekeye igihano kihuse kizagera ku bari kwinangira mu bwigomeke yahindishijwe umushyitsi n'ahazaza ubugome bw'Ubuyuda bwari bwarakomeye none se niki cyajyaga kuba ingaruka yo gukomeza ubuhakanyi mu myaka ibanza umwami Yosiya ntiyari yarirengagije kurwanya gusenga ibigirwamana kwari kwaraganje mu mwaka wa 8 w'ingoma yakiri muto yari yarirunduriye rwose mu gukorera Imana hashize imyaka 4 ubwo yari afite imyaka 20 yari yarakoresheje umuhati wose kugira ngo akure ibishuko imbere yabo yayoboraga akoresheje gutunganya Buyuda ni Yerusalemu amaramo ingoro na Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe basenya ibicaniro bya Bayali abyirebera kandi atemba ibishushanyo by'izuba byari hejuru yabyo arabigusha Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe arabimenagura bigira ishingwe abinyanyagiza ku bituro by'ababitambiraga kandi atwikira amagufwa y'abatambyi ku bicaniro byabo nuko atunganya Buyuda ni Yerusalemu urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 34 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5 uwo mwami wari ukiri muto ntiyanejejwe no gukora umurimo utunganye mu gihugu cye gusa ahubwo yaguye ibikorwa bye ageza ku migabane imwe ya Palestina yari yarigeze guturwa n'imiryango 10 ya Isirayeli icyo gihe kandi muri utwo duce yari yasigaye abasigaye bafite intege nke ibyanditswe biravuga biti kandi niko yagenje no mu midugudu ya Manase n'iya Efurayimu n'iya Simeyoni ageza no ku ya Naftali yabaye amatongo impande zose atararangiza kwambukiranya ko karere kose kari karabaye amatongo yasenye ibicaniro asekura Ashera n'ibishushanyo biyagijwe abigira ishingwe atema ibishushanyo by'izuba byose byari mu gihugu cya Isirayeli cyose arabigusha maze asubira i Yerusalemu rwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 34 umurongo wa 6 n'uwa 7 uko niko Yosiya kuva mu busore bwe yari yarashishikariye gukoresha umwanya yari afite nk'umwami akerereza amahame y'amategeko yera y'Imana noneho igihe Shafani umwanditsi yamusomeraga igitabo cy'amategeko umwami yabonye ubutunzi bw'ubwenge muri cyo abona ubwunganizi bukomeye mu murimo w'ubugorozi yifuzaga cyane kubona ukorwa mu gihugu yiyemeje kugendera mu mucyo w'inama z'icyo gitabo no gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo amenyeshe abaturage ayobora inyigisho zacyo kandi byashoboka akabayobora kugukuza imico yo kubaho no gukunda amategeko y'ijuru ariko se gukora ivugurura ryari rikenewe byarashobokaga Isirayeli yari yarageze hafi y'urugero rwaho kwihangana kw'Imana kugarukira ndetse bidatinze Imana yari igiye guhaguruka igahana bari barasuzuguje izina ryayo uburakari bw'Uwiteka bwari bwarakongerejwe abantu umwami Yosiya aremerewe n'umubabaro no gucika intege yashishimuye imyambaro ye maze yunama imbere y'Uwiteka babaye mu mutima we asaba imbabazi z'ibyaha ry'ishyanga ryanze kwihana muri icyo gihe umuhanuzi kazi Hulida yabaga muri Yerusalemu hafi y'urusengero ubw'intekerezo z'umwami zari zuzuye guhagarika umutima kubw'akaga kari kegereje yasanze Hulida maze yiyemeza kubaza Uwiteka binyujije kuri iyi ntumwa yatoranyijwe kugira ngo niba bishoboka amenye niba mu bushobozi bwe hari icyo yakora ngo akize Ubuyuda bwari bwarayobye ariko noneho bukaba bwari bugiye kurimbuka ugukomera kw'ikibazo ndetse n'uko yubahaga umuhanuzi kazi byamuteye kumutumaho ibyegera byo mu bwami bwe yarababwiye ati nimugende mu mbari z'Uwiteka nge n'aba bantu n'abayuda bose iby'amagambo yo muri iki gitabo cyabonetse mu nzu y'Uwiteka kuko uburakari bw'Uwiteka budukongerejwe ari bwinshi ku bwa basogokuruza batumviye amagambo yo muri iki gitabo ntibakore ibyo twandikiwe byose Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 22 umurongo wa 13. Uwiteka binyujije mu muhanuzi Hulida yatumye kuri Yosiya ko gusenywa kwa Yerusalemu kutabura kubaho. Ndetse nubwo icyo gihe abantu bari kwicisha bugufi imbere y'Imana, ntibari gukira igihano cyabo. Bari baramaze imyaka myinshi intekerezo zabo zaragizwe ibihuri no gukora ibibi, ku buryo iyo igihano kitabageraho icyo gihe bidatinze bari gusubira mu gukora ibyaha. Umuhanuzi kazi yaravuze ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo, nimubwire uwo mugabo wantumyeho muti, Uwiteka aravuze ngo, dore nzateza ibyago aha hantu n'abahatuye, nk'uko byanditswe mu magambo yo muri cya gitabo yose umwami w'Abayuda yasomye, kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu, bakandakarisha ibyo bakoresha amaboko yabo yose. Nicyo gitumye uburakari bwanjye bukongerezwa aha hantu ntibuzimywe. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 22 umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Ariko bitewe n'uko umwami yari yaracishije bugufi umutima we imbere y'Imana, Uwiteka yari kuzirikana uko yashishikariye gushaka imbabazi no kugirirwa ubuntu. Yosiya yohererejwe ubutumwa bugira buti, kuko umutima wawe wari woroheje ubwo wumvaga ibyo navuze kuri aha hantu n'abaturage baho, ko hazahinduka umusaka n'ikivume, ukicisha bugufi imbere y'Uwiteka, ugashishimura imyambaro yawe ukandirira imbere. Nanjye ndakumvise, niko Uwiteka avuze. Nuko nzagusangisha basogokuruza, ushyirwe mu mva yawe amahoro, kandi amaso yawe ntazareba ibyago nzateza aha hantu. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 22 umurongo wa 19 n'uwa 20. Ibyo hazaza umwami yagombaga kubiharira Imana, ntabwo yashoboraga guhindura amateka ahoraho y'Uwiteka. Ariko mu gutangaza ibihano ijuru ryari ryagennye, ntabwo Uwiteka yakuyeho amahirwe yo kwihana no kwivugurura. Kandi ibyo Yosiya abibonyemo ko ku ruhande rw'Imana hari ubushake bwo koroshya ibihano byayo kubw'ubuntu bwayo, yiyemeje gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo atume habaho amavugurura hamwe. Yahise ategura gutumira iteraniro rinini yari yatumiyemo abakuru n'abacamanza muri Isirayeli no mu Buyuda ndetse na rubanda rwose. Abo bose hamwe n'abatambyi n'abarewi basanze umwami mu rugo rw'urusengero. Muri iyo nteko nini, umwami ubwe niwe wasomye amagambo yose yo muri icyo gitabo cy'isezerano cyabonetse mu nzu y'Uwiteka. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 23 umurongo wa kabiri. Uyu mwami wasomaga yakozwe ku mutima cyane, kandi yatanze ubutumwa bwe afite umutima umenetse. Abari bamuteze amatwi bakozwe ku mutima cyane. Uburemere bw'amarangamutima bwagaragaraga mu maso h'umwami, ugukomera k'ubutumwa bwabwo n'umuburo werekeye ibihano byari byegereje. Ibyo byose byagize ingaruka zabyo, maze abantu benshi biyemeza gufatanya n'umwami gusaba imbabazi. Noneho Yosiya asaba ko abantu bari mu myanya yo hejuru mu buyobozi bafatanya na rubanda mu gusezeranira bikomeye imbere y'Imana, gukorana hagati yabo ubwabo mu muhati wo gushyiraho impinduka zikomeye. Maze umwami ahagararira iruhande rw'inkingi, asezeranira imbere y'Uwiteka ko azakurikira Uwiteka, akitondera amategeko ye n'ibyo yahamije n'amateka ye, abishyizeho umutima we wose n'ubugingo bwe bwose, kugira ngo asohoze amagambo y'iryo sezerano ryanditswe muri icyo gitabo. Inyifato y'abantu yakurikiyeho yari ivuye ku mutima kandi nejeje birenze uko umwami yari abyiteze. Maze abantu bose barahagarara bihamiriza iryo sezerano. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 23 umurongo wa 3. Mu ivugurura ryakurikiyeho, umwami yerekeje ibitekerezo bye ku gusenya agasigisigi kose ko gusenga ibigirwamana kari kariho. Hari hashize igihe kirekire abaturage bo mu gihugu barayobotse imigenzo y'amahanga abakikije, bapfukamira ibishushanyo by'ibiti n'iby'amabuye ku buryo byasaga naho birenze rwose ubushobozi bw'umuntu kugira ngo abe yakuraho agasigisigi kose k'ibyo bibi. Nyamara Yosiya yari ihanganye muri uwo muhati we wo guhumanura igihugu. Yarwanyije gusenga ibigirwamana akomeje, yicira abatambyi bose bo mu ngoro zari zihari ku bicaniro byazo, abitwikiraho amagufwa y'abantu, birangiye subira i Yerusalemu. Kandi abashitsi n'abapfumu na terafimu n'ibishushanyo bisengwa n'ibizira byose byabonetse mu Buyuda n'i Yerusalemu nabyo Yosiya yabikuraho, kugira ngo asohoze amagambo y'amategeko yanditswe mu gitabo Hilukiya umutambyi yabonye mu nzu y'Uwiteka. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 23 umurongo wa 20 n'uwa 24. Mu gihe cyo kwigabanya k'ubwami mu myaka amagana menshi mbere yaho, ubwo Yerobowamu mwene Nebati yihandagazaga agasuzugura Imana ya Isirayeli yakoreraga, maze agateshura imitima y'abantu ku mihango yakorerwaga mu rusengero i Yerusalemu, maze akayerekeza ku buryo bushya bwo kuramya, ndetse yari yarubatse igicaniro kitejejwe i Beteli. Igihe cyo gutaha iki gicaniro ari naho mu myaka yajyaga gukurikiraho abantu benshi bajyaga kuyoberezwa, maze bagashorwa mu migenzo yo gusenga ibigirwamana, hari haraje umuntu w'Imana atunguranye avuye i Yudeya, azavuga amagambo yo guciraho iteka ibyo bikorwa bibi bikabije. Umuntu w'Imana yateye hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya bakoserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'abantu. Rwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 13 umurongo wa 12. Iri tangazo ryari ryarakurikiwe n'ikimenyetso cyerekana ko ijambo rivuzwe rivuye ku Uwiteka. Hari hashize imyaka 300. Mu ivugurura ryakozwe na Yosiya, umwami ubwe yageze i Beteli ahari cya gicaniro cya kera. Noneho ubuhanuzi bwari bwaravugiwe imbere ya Yerobowamu mu myaka myinshi mbere y'icyo gihe bwagombaga gusohora nk'uko bwahanuwe. Kandi igicaniro cy'i Beteli n'ingoro Yerobowamu mwene Nebati yubatse ari we woheje Abisirayeli ngo bacumure, icyo gicaniro n'iyo ngoro arabisenya, atwika iyo ngoro, arabisira ibanga, biba umuyonga, atwika n'igishushanyo cya Ashera. Yosiya agikora ibyo, arakebuka abona ibituro byari ku musozi. Yohereza abantu bataburura amagufwa muri ibyo bituro, ayatwikira kuri icyo gicaniro aracyangiza nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari riri wa muntu w'Imana yari yaravuze. Yosiya aravuga ati, kiriya gishushanyo ndeba ni rwibutso ki? Abanyarurembo baramusubiza bati, ni igituro cy'umuntu w'Imana waturutse Buyuda ahanurira ku gicaniro cy'i Beteli by'ukoze ibyo. Umwami aravuga ati, uwe ni mumureke, ntihagire umuntu utaburura amagufwa ye. Nuko amagufwa ye barayareka, bareka n'ayo umuhanuzi wavuye i Samariya. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 23 umurongo wa 15 kugeza kwa 18. Kuducuri twahagana mu majyepfo y'umusozi wa Irayono, ahateganye n'urusengero rwiza cyane rw'Uwiteka rwari ku musozi Moriya, hari ingoro n'ibishushanyo umwami Salomo yari yarahashyize kugira ngo anezeze abagore be basengaga ibigirwamana. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 11 umurongo wa 6 kugeza kwa 8. Mu gihe cy'imyaka 300 yose ibyo bishushanyo byari byaragumye ku musozi ari ibihamya bicecetse byerekana ubuhakanyi bw'umwami w'Abisirayeli warushaga bose ubwenge. Ibyo bishushanyo nabyo umwami Yosiya yabikuyeho kandi arabisenya. Abinyujije mu kuremesha umunsi mukuru ukomeye wa Pasika, akurikije ibyavuzwe mu gitabo cy'amategeko, umwami yashatse ko kwizera kw'abaturage b'u Buyuda gushikama ku Mana ya basi. Abari bashinzwe iby'inshingano zera bakoze imyiteguro, maze ku munsi ukomeye w'ibirori atangwa amaturo atanganywa ubushake. Ntabwo baherukaga kuziririza Pasika bihwanye n'ubwo, uhereye igihe abacamanza baciraga Abisirayeli imanza kugeza ubwo, haba no ku ngoma zose z'abami b'Abisirayeli n'iz'Abayuda. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 23 umurongo wa 22. Nyamara nubwo umuhati wa Yosiya wari wemewe n'Imana, ntiwashoboraga guhongerera ibyaha by'abibisekuru byamubanjirije, kandi ubutungane bwagaragajwe n'abakurikije umwami ntibwajyaga kugira impinduka butera ku mitima y'abantu benshi binangiye bakanga kureka gusenga ibigirwamana ngo basenge Imana nyakuri. Nyuma yo kwizihiza iyo Pasika, Yosiya yagumye ku ngoma imyaka isaga 10. Ubwo yari afite imyaka 39 yaguye mu ntambara yarwanaga n'ingabo za Egiputa, ahambwa mu bituro bya basekuruza, Abayuda bose b'i Yerusalemu baramuririra. Na Yeremiya borogera Yosiya, n'abaririmbyi bose b'abagabo n'ab'abagore basingiza Yosiya mu miborogo yabo kugeza ubu. Babihindura itegeko mu Bisirayeli kandi byanditswe mu miborogo. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 35 umurongo wa 24 n'uwa 25. Kandi nta mwami mu bamubanjirije wari uhwanye nawe, wahindukiriye Uwiteka n'umutima we wose n'ubugingo bwe bwose n'imbaraga ze zose, akurikije amategeko ya Mose yose, ndetse no mu bamuherutse nta wahwanye nawe. Ariko rero Uwiteka ntiyahindukiye ngo areke uburakari bwe bugurumana yarakariye Abayuda, abahoye ibyo Manase yakoreye kumurakaza byose. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 23 umurongo wa 25 n'uwa 26. Igihe cyegerezaga byihuse ubwo Yerusalemu yajyaga gusenywa bikomeye, kandi abatuye igihugu bakajyanwa i Babuloni ari imbohe. I Babuloni bagombaga kuhigira ibyigisho bari baranze kwiga mu bihe byiza kurutaho.